mama Popilike ye ye Mokili Sunguluke mama Popilike ye ye Mokili Sunguluke mama Popilike ye ye Mama, kopilike ye ye,
ngai na sala nini yo yo, ngai na bomana nini yo yo, mokili mindondo mama, mokili tapale mama,
mokili sunguluke mama, kopilike ye ye. Mama, popilike ye ye, yeah, yeah.
Mokilanga na boye, oh 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 oh, natuna nanani ye, bango bako miko cholanga yo, nalelela nani nzambero, mawananga isango na bango, oh oh, zunguluke, popilike, no 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 no,
mokili, zunguluke mama, popilike ye yeah, ye. Yeah. Mama, popilike ye ye
Mama.